Kati abayizi abayizi abawala munange beeyongedde okuliibya bannaabwe abalenzi ne mu bibuuzo ebya senior ey'omukaaga nga bwe kyali ku P7 nga kutadde ne senior 4 mu bigezo ebyakolebwa omwaka ogwedde. Kakati mu bigezo bino abayizi basinze kubanga bakola amasomo okuli general paper, ne kubeerako history, ne kubeerako geography, ate n'amasomo okuli mathematics, chemistry, agriculture, geography ne economics. Abayizi beeyongeddemu ate awo akensusso okukola obulungi okusinga bwe kyali mu mwaka gwa 2024. Kyokka amasomo okuli entrepreneur, CRE, fine art nga kw'otadde ne physics, oyo abazannye oyo ebya amasomo ago entrepreneur, CRE, fine art, physics, abayizi abazannye. Nze nakola fine art ne nkunakuna tekweka nakola art na stroking art era teyali mu buzibu bwonna nayona wayabadde mu science kisimanyi. Kakati mu makomera yo kitambudde kitya? Abayizi abawerera ddala 68 be baatuula ebibuuzo, abayizi 31 baayise amasomo 3, abayizi 15 baayise amasomo 2 gokka, 16 baayise essomo limu, 2 be baagudde ate 2 baayise amasomo gano aga subsidiary. Kakati mu bayizi abaliko obukosefu ku mubiri 2 68 munange baayise amasomo 3, 19 baayise amasomo 2, 9 baayise essomo limu, 5 ne baayita amasomo aga subsidiary gokka, 12 munange b'ebyabwe tebyatambudde bulungi, tebaasobodde kulabika nti akagwa bakayitako nga bwe baabadde basuubira.